kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gejimatat galgala kesasa lama polakka jelqabe hanga sasadit metro band digdemilam digdemishanif soddomi tokorrat washington dc ra kadabarsu sagantafan oromo amma jelqab Geffatoota keenya gama raadiyoo marsaa interneetii saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu attam ooltan. Kibxat hagayya 24 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. TPLF himannaa gaazexaan The Telegraph jedhamu fixeensaaf haleellaa siviilota irratti raawwate jechuun gabaase fudhatama dhabsiise. Hoogganoonni garee mormitu Somaaliyaa karoora filannoo mootummaan lafa kaayee fudhatama dhabsiisan lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Weellisaa Oromoo hangaftichi Zarihuun Wadaajoo dhibamee mana yaalaa keessa jira. Maatii isaa dubbisnee jirra gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara Bafaqaaduttan sin dabarsa.
Ashamaar kafuune amma oduu harraaf qabnu isiniif dhiyeessina. Addi bilisummaa uummata Tigraay inni mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jedhee waamu hidhattoonni isaa waraana federaalaa mootummaa Itoophiyaatii fi hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa irratti injifannoo gonfachuu isaa himeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Atsbaa Maqalee irraa akka gabaasetti lolichi TPLF jedhee kan taasifame hagayya 13 hanga hagayya 25 bara 2013 yommuu ta'u bakkeewwan isaas karaa dasseetiin Wagalxeenaa, Daashanaa fi Hamuusitti akka ta'e gabaasni kun ibseera. Lola kanaan waraana mootummaa kutaa waraana jahaa fi humna addaa 11,000 akkasumas sarara waldiyaa fi marsaa irratti bakka Sirinqaa jedhamutti humna Rippaabilikaan Gaardii 3,000 humna komaandoo birgadii 1 barbadeesseera. Inni kaan immoo addaan faffaca'eera jechuudhaan qaamni dhaabichi ajaja walakkeessaa jedhu himuu isaa gabaasni Mulugeetaa Atsbaa ibseera. Karaa biraatiin raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hagayya 14 bara 2021 fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen humna addaa naannoo Amaaraa wajjin waliin ta'uudhaan TPLF isa mootummaan shoror keessaa jedhee waamu kan jeneraal Tsaadqaan Waldatinsaa'eetiin hoogganama jedhe Dirree Lolaa, Gaashanaa fi Maqeet, Muujjaadhaa fi Nisfaas Mawucaa akkasumas sarara Laalibalaa irratti barbadeessuu isaa beeksiseera. Kunittuu kanaan jiru daayireekteerni dhaabbata gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi USAID Samantaa Paawer fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsa kennaniin haleellaa TPLF'n namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an 1,137 fi gargaarsa midhaan nyaataa gochuu isaanii ibsanii gareen TPLF lola dhaabee akka naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa ba'u gaafataniiru. Dhaabbilee mootummaan Itoophiyaa shororkeessuuta jedhu addi bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu gidduutti waliigaltee hariiroo waraanaa taasifame akka hin fudhanneef akka balaaleffatu addi bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaatiin hoogganamu beeksiseera. Dhimma kana irratti gabaasni Yoonaataan Zabediyoos qopheesse akka jedhutti hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'anii fi hoogganaa kan turan obbo Galaasaa Dilboos waliigaltee kana balaaleffachuu isaanii ibseera. Waliigalteen dhaabbilee lamman gidduutti taasifame waan lafeedhaa fi dhiiga ilmaan Oromoo irratti ta'e, waan seenaa saba Oromoo xureessu, waan uummanni Oromoo fudhachuu hin dandeenye ta'uu isaa dubbii himaan dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa VOA'tti dubbachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zebediyoos kun himeera. Waliigalteen dhaabbilee lammanii waan haaraa akka hin taanee fi akka sabni Oromoo balaaleffachuu qabu akka gaafatan kan himame hoogganaan ABO duraanii obbo Galaalsaa Dilboo mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa aangoo irra jiruu fi akka deeggarsa qabanu ibsuu isaanii fi filannoo waxabajjii darbee irratti hirmaatanii mo'achuun isaanii hin beekama. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi sarbiinsa mirga namoomaa waraanni Eertiraa Tigraay keessatti raawwateera sababa jedhuun walqabatee ajajaa waraana Eertiraa Jeneraal Filiippoos Walde Yohaannis akka seerri qoqqobbii Global Magnitsky Act jedhamu irratti raawwatamu murtoo dabarsuu isaa akka mormu mootummaan Eertiraa beeksiseera. Motumman irtira himanna buura hinkamne fi makaballe sida jede kana talaya fi afurani akka hinfudanne ibsu isa beksise. Bulchinsi United States ye mudula buura hinkamne irtira irratti taasisu kun isa jalqabamiti jedeera. Ibsa ministera immala United States Anthony Blinken isa bitotessa 13 bara 2021 yadachisudan ministeri immala irtira debikennen odefanno media sirri hintan irrattun daudan murtu akkanai ragawun wan gaddisisa da jedeera. Ittidabalun anis motumma United States darbedufu waggasu dumman darbefe imamata gari intani irtira irratti akka ordofature Talan ministera imma ala motumma irtira kuni ibsera. Himanna duga ufkesa hinkamne jede kana charlise akkaini laalle kan hime motumman irtira. Motumman United States himanna irtira ratit iesa jiru sobafi dugata uisa kama haka bilisa ta eduratti akka mirkane suqabu gafatera. Mannimare nagenya motummota gamtomani himanna hala falla sera addunya ta en. Birmadumma sabafi biyota irratti wan motumman United States rawata jiru ilalun ittigafatamumma isa akkatae motumman irtira hinubachisa jedeera ibsi ministera immala irtira. Presidentin biya Tunisia Kais Said chafe yokan manamare motumma isani bittinne sufi mumme ministera ojirra ogurufi murton tasisani turani akka ittifufu beksisaniru. Akka gabasni Reuters jedutti presidentichi mirgamise sonni chafe biyetti qabanu hirra haquudan murton dabarsani turanisi akka ittifufu taasisdaniru. Presidentika is jia darbe erga mummicha ministera biyetti ango irra aryatanias nama bira bakkan buufne. Mormiton nisani fonkolcha ango yada akka turan kan ibsani presidentichi tarkanfin isani biyetti kufati irra olchudafi akka ta'e ibsaniru. Biyyatti keessatti malaammaltummaa waan babal'achaa deemeef dhibee koronaa wajjiniin wal qabate laamshaa'insa siyaasaa biyyatti akka uumuudhaaf deemu pirezidaanti kaa'isi dubbataniiru. Tarkaanfiin pirezidaantichaa deeggarsa amma tokko qabaachuu isaa kan ibse oduun Reuters lammiileen biyyattii tokko tokko warraaqsa bara 2011 booda sirni diimokiraasii hundeeffame rakkina keessa galuu danda'a jechuudhaan shakkii akka qabanu ibseera. Kun Radio Sagale Amerikati. Hoggantoonni biyyoottan dureeyyii misoomsota gareejii safan jedhamee beekamu waa'ee waraana United States isa Afgaanistaanii bahaa jiru irratti guyyaa har'aa marii taasisaa jiran. Walga'icha ilaalchisee oduuwwan ba'an akka jedhanitti biyyoottan turman kun amma namoottan Afgaanistaan keessaa bahuu qaban ba'anii raawwatanitti mootummaan Joe Biden waraana isaa amma agayya 31 bara 2021 baasuudhaaf murtoo dabarse akka irra deebi'ee ilaalu gaafachuudhaaf jedhameera. Walga'ii karaa toora marsariitiitiin taasifamu kanaan dura muummichi ministeeraa Britain Boris Johnson akka uummata Afgaanistaan bira dhaabbannuu fi baqattootaa fi akka gargaarsa namoomaa taasifnu hiriyootaa fi firoottan keenyan gaafadhaa jedhaniiru. Guyyaan dhumaa mootummaan Joe Biden kaa'e dhumuudhaa fi yommuu 7 hafu kanatti lammiileen biyyoottan lixaa 10,000 lakkaawamanu akkasumas lammiileen Afgaanistaan warreen waraana United States gargaaraa turan biyyattii keessaa bahuudhaa fi buufata xiyyaaraa Hamid Karzai seenuudhaa fi eeggataa jiru. Hoggantoonni Taalibaanii gama isaaniitiin guyyaa dhumaa United States'iif kenname ol dabaluu barbaachuun isaanii shakkisiisaa akka ta'eef guyyichi sarara diimaadha jechaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Karaa hundaanuu magaala Kaabul keessatti waan deemaa jiru irratti karaa siyaasaatii fi sabatiinsaatiin guyyaa guyyaadhaan Taalibaanii wajjiniin akka haasa'aa jiranu dhimma nageenyaa biyyoolessaa irratti Jaak Suliivan White House keessatti ibsa gaazexessootaaf kennaniin himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin turti gaarii.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan shoror keessummaan kan himateef mootummaan federaalaa dhabamuusaaf aangoon kan bulchiinsa yerootii jedhu ofiisaa mootummaa naannoo Tigraay jechuun qaamni of waamu gaazexaan biyya Ingilizii The Telegraph jedhamu gabaasa baaseef torban darbe deebii kenneen gocha gara jabina siviilota irratti raawwatamu kamiinuu shakkii tokko malee kabalaaleffatu ta'uu ibsuudhaan gabaasii telegiraaf kan hundeen qabaanne jechuudhaan himannaa dhihaate haalee ibsa baasee jira. Ibsi sun itti dabaluudhaan naannoo Amaaraa keessatti siviilota irratti yatti raawwate himannaa jedhames tokkummaa mootummootaan kan moggaafame qaamni walabaa akka qulqulleeffatu gaafatee jira. The Telegraph torbee barruu maxxanseen hidhattoonni TPLF naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti gandeen qonnaan bulaa meeshaa gurguddaan haleele jechuun gabaase. Keessumaa naannoo Agamsa jedhamu guutummaan barbadeesse jechuun miidhaan sun hagam akka ta'e tarreessee jira. Gaazexaan sun loltoonni TPLF manaa manarra naanna'uudhaan jiraattota ajjeesaniiru mana gubaniiru jechuun ibse. Namoonni loltoota TPLFiin ajjeefaman dhibbaan lakkaa'amuu jedhee jira. Gocha tuqame kana kanneen miidhaan irra ga'e haasofsiisuudhaan kana duraaf haleellaa raawwatame jedhame booda suuraa saatalaayitii wal bira qabuun mirkaneessuusaa gaazexaan sun gabaaseera. TPLF kana kan raawwate wal waraansi naannoo sana utuu hin jiraatin ta'e jedhee uummaticha ijaa ba'uufi jedha gaazexaan sun. Dubbiimaa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna torban darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniin naannoon isaanii TPLF Agamsaaf naannoo isaarratti haleellaaf ajjeechaa jamaa raawwate jedhan hawaasa addunyaatti beeksisuuf socho'aa jiraachuu ibsanii jiran. Gabaasa telegiraaf kanaaf himannaa mootummaa naannoo Amaaraaf deebii akka kennaniif waayilli keenya sagantaa afaan Tigiree Batra Sultaan ofiisaa naannoo mootummaa Tigiraay jedhee kan of waamuuf bakka bu'aa Ameerikaa Kaabaa akka ta'an Ambaasaaddar Fisahaas Gadoomiin bilbilaan dubbisee jira. Namoota hiikee dhiyeessa.
Ka mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti farrajee adda bilisummaa uummata Tigiraayiif akkasumas mootummaa naannoo Tigiraay mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa irraa beekannaan dhorkameef Ameerikaa Kaabaatti bakka bu'aa akka ta'an Ambaasaaddar Fisahaas Gadoom kan dhiyeenya gaazexaan Deelii Telegiraaf gabaaseef mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kenneen humnoonni Tigiraay naannoo Amaaraa bakka Gamsa jedhamutti ajjeechaa jumlaa geggeessee gochaalee garjabinaa biroo raawwate jechuudhaan himatee tureef deebii kennuudhaaf ibsa gama mootummaa naannoo Tigiraay hin ba'e akkana jechuun ibsan.
Bakkarbu telegiraafi miibaale ingilizi gaazexaa በወሎ ባንዳ ጋምሳ በሚባል አካባቢ ግዝ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎችም እንደዚሁ ተፈናቅለው ተገድለው
ይሄኛ ከነጋዜጣን በእንግሊዝ ቴሌግራፍ ጀደሙ ወሎ ናኑ አጋምሳ ጀደሙት መነን ባየን ጉበተኒ ነሞን ባየኒ ሰከሱማ ቡቃኒ አጀ ሰመን ሁምኖኒ ትግራይ ጎቻ ከነከራወተን ረጋ ፈኪ ሳተላይቲን ቀባ ሃሎ በእንሳፍ ከነጎደን ከጀሩ ገባሳ ባየነ መዲቡ ቀበቴ በየጅራ ናኑ ሰነ ወራንሰ ቱቱሬ waraansichi eega dhume humnoonni wal lolan bakka hin jirretti jedha ibsisuun kanaaf gama humna Tigiraayiin gochaan akkanaa raawwatame hin jiru. Badiin akkanaa raawwatame yoo ta'e qaama sadaffaan qoratamee qulqulleeffame uummanni akka beeku kanneen gochaa kana raawwatanis akka seeraan gaafataman akka taasisamu ibsa jedhutu ba'ee jedhan Ambaasaaddar Fisahaas Gadoom. Kanuma laalchisee dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna ibsa gaazexeessotaaf kennaniin humnoonni Tigiraay gocha kana raawwachuu ka dubbatan ilaalchise Ambaasaaddar Fisahaan ennaa deebii kennan aangawoonni Amaaraa waraanni Tigiraay magaalaaleetti ennaa seenan Laalibalaa diiguu fi Waldiyaa gubuudhaa fi Qobboo akkana gochuudhaa fi wanni isaan hin jedhin hin jiru. Fuula waraana Tigiraay cilaatti dibuudhaaf olola isaan oofanidha. Kun immoo hojjetu jedhan. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraatiin ba'e kun humni Tigiraay naannoo seenetti namoota nagaa akka ajjeesu dubartoota akka humnaan gudeedu qabeenyaas akka saamaa jiru dubbata. Gochaaleen kun immoo akka gochaalee akka waraanaatti kan nama gaafachiisan waan ta'eef humni Tigiraay naannoo Amaaraatti seenee gochaalee ittiin himatamu kana raawwataa jira jechuun gaaffii VON dhiyeesseef Ambaasaaddar Fisahaan ennaa deebisan.
የትግራይ ህዝብ ያንቀሳቀሰ ይህንን ከማይ እየተዋጋሁ ሞመት ይሻለኛል ብሎ የተነሳ ሰራዊት በምን ሂሳብ ነው የአማራን ህዝብ በዚህ መልኩ የሚቀሰቅሰው? ያንን ነገር አማራ ላይ
ኡመተ ትግራይ ሶቾሴ ጎጫ ከናርጉራ ወራና ዱናፍ ወየ ጀዴ ወራኒ ከይ አከሚት ቢፈከናን ኡመተ ማራካ ካሳ ናኑ አማራ ደቄ ጎጫ ከና ከራውት ዮቴ ኡመነ ማራ ቢፉሞ ኡመኒ ትግራይ ከይንካ ዋድራጂን ከብራን እንጅሩ ቶኮ ቶኮ ናዋሳ ከመታ መታሳ ዱበርቶ ተቀባ ኡመኒ ትግራይ ከነስገይ gochaa xuurii irratti raawwatameef waan ta'eef naannoo Amaaraa irratti gochaan akkanaa tokkollee hin raawwatamu. Miidiyaan alaa utuu ni gala ta'e utuu magaalaaleen ni ilaalamu ta'e humni Tigiraay fi uummanni akkamitti akka jiran agarsiisuu danda'u turan jedhan. Humnoon Tigiraay maaliif daangaa naannoo isaanii irra ce'anii naannolee biroo keessa seenan jechuudhaan ወራንስች ገረና ኖሌብሮት በበለችን ከነምብሮድ አፍያዶተው ሳይብ ሱዳን ቄቀውን ቃሞት አደዳቲን ያታጅረን ላልችሴ ጋፊት ያቴፍ አከነጀቹን ዴቢከነን አምባሳደር ፍሳዝገዶ
ባለፈው 9 ወር 8 ወር ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳል ነበር አርገው ጦርነቱ እየሰፋ ነው ጦርነቱ ለምን ይከተላል
ባቲሌ ሰደተን ሰግለን ደብረን አጀቻሌ ትግራይ ከሰትራው ወተመን አከዋን እንጅረት ኢሰኒ ወራንስች በበለታ ጅራ ወራንስች ማሊፍ ትፉፋ ከነንጀረ ንጅራን ወራንስች ሰበባን ትፉፉፍ ንጉዳን አጀቻን ኡመተ ትግራይ ረትራው ወተመ አንገዳበቱት ወራንስች ትፉፋ ቢፈለማን ቶኮፋ ወራነቢ ትግራይ ከሳ ፍረሳቲን እንባኔ ሐሌለሜ እንጅፈተሜ በይ ኤገበይ ቦደስ ማልጎዴ ለብሲዱላ ዮካን ክተቲ ለብሴጅራ ቢዮተረዴሜ ሜሻሌ ቢተታጅራ ሜሃጀኑቲ ወራኒ ትግራይ ትግራይን ብልሰባ ሰረጀዴ ዳንጋራታው ትግራይን አከትዴ በበልሱ ጨልጀነ ይግና ከነሰሪ ወራና ነየሙ ዲን ወሊገልቴዳን ዮካን ወራናን አንገብ ፈቀበቱቲ ወልፈልሚን ትፉፋ ዩትከጀቻጅሩ ለፍት ትግራይ አመዩ ገድ ለክፈምኒ ሚሊሻና ማራፍ ራያን ኤርትራ አመሌ ትግራይ ልጣከ ይሰጅሩ በከወል ወራንሳ ዱራታ ደብኑ ጀቻጅራ ሂምባኔ ነምኒ ከነኑበቱ አጭከ ሳባኒ ከራሴራን ዋጋፈተን ጀቻጅራ ጀደን በረሰሙ ምጭተ ኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተሬጅ ደበለቴ ወራንሳን ፉርማኒ ዱፉንጅሩ ጀቹዳን አከሎልች ማሪዳን ፉርማተር ገት ጋፊድ ያታጅሩ ዳብኒ ሳኒ አከሚተከላሉ ጋፈተመኒ እና ደብሰኒስ ወራንስ አሩመቱ ዳበቴ ፈዲከኛ ጉያ ጉያት ልቡ ቃል ኢትባሳ ጅራ አኩመታት ጅራቹን ዋኑ ረጅሩፍ ወራንሰ ከነቱን ፈዲን ኢትገለ ገሩ ኩባንሱን አርካቢ ጅራ ሃል ኢትዮጵያ ከነቦዳ ማላተው ከጀድ ኡረት መሪምብ ያለ ሳአከዋ መሙጋፈታ ጅራ አብይ አህመድ ነሞተ ከነወጅን እንዱበዱ ጀዴ ጅራ ከነሞተ ኩማም ሞቱም ሞታዩን በካጀረ አምባሳደር ፍሳዝገሮም አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ወሊገልቴ ወራና ቶልፈቹን ሳኒ ጤኛው ዱዳኒ መመጅራ አቦኒ ለማኑ ሞቱማዳን ሾርኬ ሱማ ተፈረጀመኒ ጅሩ ካዮ ወሊገልቴ ከና ማል ጅረኔ ጋፊ ቪኦኤ ራዲያቴ ፈና ዴቢሰን ጋፊ ቪኦኤ ራዲያቴ አከነት ዴቢሰን
ጥምረቱ ምን ያህል ቁም ነገር እንዳለው ሚያሳይ ጥምረቱን በሚቃወም ሲያከር ምን ያህል እንዳንጫጫል የብልጽግና ካድሬዎችና በተለይ እዚህ ያሉት የጦማሪዎቻቸው ሳይቀር እነዚህ ሁለት
ወልት ዱፈኝሱን አንገመከድ ምባርባች ሳቀው ከንስተገርሲሱ ከኔ ወልተንስ ጀመርመን አገም አከወጭ ሲስና ላልቱዳ ደበሎን በዳዲና ፊ ብሎገሮን ሳኒ ቢያላጅራ ተኑቱ ነፊን ገሬሌን ለሜን ዲኖተገኘ ሳኒ ቲንጀረን አከሚት ወልጃለቹን አከረንጅር ቲሙዳፍ ጨራቁ ከንዲነኮት ጀቴ ፈረጀ ቶኮ ፍራምበርባዱፍ ዲነኬቲ ማልቱ ሲገልጭ ከናፍ ወጪ ሳኒ ዋን መኤገሙዳ ሃለ ኢትዮጵያን አመረጅርቱፍ ኩንጎቻ ቀጀላዳ ወርጀ ደንገሩ ሲሪዳ ወራን ብሊሱማ ወሮሞ ስርነሞቱማ አብይ ወጅ ወሎላጅራ ሞርሚያዳ ከሲያሳፍ ከብሮ ቆፈቱን ታኒ ወራኒ ትግራይ ዲነሳ ፋኖ አማራ ወራን ኢትዮጵያ ከነብይ ሻቢያ ወጅን ወራንስ ብሊሱማ ኦሮሞሞ ከነናኖ ሰነጅራን ኡምኖታ ዳ ኦሮሚያ ሚሊሾታ ፍራያ ትሳ ወጅ ሉቡ አርሳ ጎዴ ወላን ሶረጅራ ከናን ዮ ጥቃቴ ካዮ ተቆቀቡ ሞቱማ አብየም ጅሩከና ቢፈከሚኑ ወሊገልቴ ዳንስቴ ወራናን ኩፊሱ ቀምና ስርነ ከነ ኩፊሱ ዳፍ ወልገርጋሩ ቱኑረጅራ ወሊንቅ እንደፈቹ ቱኑረጅራ ኦዴሲሌ ወልጅጅሩ ቱኑረጅራ ከጀሩ ካዮንሳ ወሊንታኔ ዲነከኝ ኩፊሱፍ ወልተጅም ቢያለሳ አኩመሙፊ የሮንጨውምሳ ከመልካ ያከተው ጀቹን ጥምራን አሜሪካት በከቡዋን አደብሪሱማ ኡመተ ትግራይ አምባሳደር ፍሳዝገዶም
kun radio sagale america sagantafan oromoti garen kad imamtota president ma somalia karora motuma kafdenno ufajiru fudata marabsisan mormin kun flanno somalia bodet tarkisuf de majeda gabasi mohammed kahie maqdishorra erge gumin kad imamtota president ma yokan cps jedamu ibsawi tatakale sabasin karora flanno hara motuma federala fogano tananun yat fudata marabsisu sabexise mormitonni kun አደምስሱን ሆገኑ ተናንኖ ሸን ከነን ጅሎ ተፍለነው መሰንሶ ተመናመረ ይበለም አፍቶርባታ ሚሸን ፍለተኒፍ አንጎ ጉዳከና ጀጁን ፈልማን ሐሰን ሼክ መሐሙድ ሆገና ገረ ሞርሚቱቲ
ወሐ አንዲደናይ ወሐዋየ ወሐ እኔ አብዳላና ረምና ፋሶ ሶዳ እን ለገረናዮ እርገደያ ሶ ሁላይ እን ለገረናዮ እደ እርገደ ኡታገንታይ ምትሪስ እን ለገረናዮ
filannoon paarlaamaa aangoo qoodannaa afur tuqaa shan jechuun gosoota shan keessaa irra jireessi afur ka jedhuun geggeessama. Jiloonni eenyuun akka filataniif eenyuun akka bakka bu'an adeemsa sanarratti ifa ta'utu barbaachisa. Pirezidaantiin biyyattii duraanii filannoon yeroo lama boodatti harkifate ammas akka boodatti harkifatuun barbaadan. Kanaaf sagantaa yeroo kan ifaa ta'e lafa kaa'uu gaafata jedhan. Karoorri herrega aangoo qoodannaa afur tuqaa shan jedhu kun karoora aangoo qoodannaa gosa irra jireessa Somaalii agarsiisa. Filannoon kallattii hin taane kan miseensota mana maree filannoon barbaachisaan kan pirezidaantummaa onkoloolessa 10 geggeeffamu utuu hin ga'in jalqaba baatee dhuftuu geggeeffamuuf beellami qabameera. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti danqaan haaraan amma jiru yoo hatattamaan hin furamne ta'e filannoo pirezidaantummaa boodatti harkisuu danda'a. Abdul Fattah Hassan xiinxalaa siyaasaa lammii Somaaliyaati.
Khilaafki ka dhashay habraacii kasoo baxay shirkii madaxda maamulada iyo kii ra'iisul wasaaraha wuxuu u muuqdaa mid sii cakiraya.
Komeen miseensota paartii mormituu haaraan dhiyeessan adeemsa jiru yeroo hin murtaa'iniif boodatti harkisuu danda'aa jedhan. Biyya laafataa kana keessatti danqaa filannoo kabiroo ittisuuf qaamonni siyaasa keessatti hirmaatan martinuu marii hatattamaa geggeessuu qabu. Adeemsi filannoo Somaaliyaa duraan waggaa darbe jalqabamuuf beellamni qabamee ture hawaasa addunyaa biraa dhiibbaan jiraatus sababaa waliigalteen siyaasaa dhabameef jecha irra deebi'uun boodatti harkifate jedhan. Baatii Iblaa keessa seeratumtoonni Somaaliyaa yeroon aangoo pirezidaantii dheerachuu ilaalchisee sagalee kennanii turan. Sagalee filannoo sana garagalchuuf jecha baatii caamsaa keessa Moqdishoo keessatti mormitootaaf deeggartoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa hamaatu ka'ee ture. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya amma immoo gara qophiittaa nutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Weellisaan hangafni beekamaan Zarihuun Wadaajoo dhukkubsate hospitaalatti akka wal'aanamaa jiru maatiinsaa VOA'tti himanii jiru. Haati warraa aartist Zarihuun aadde olaantuu gammachuu torban tokko dura dhukkubni tammaannaan yaalsisuuf gara Adaamaatti fiduu isaanii dubbatu. Zarihuun waggoota dura yeroo mana hidhaa ture miidhaan irra ga'e yeroon yaalamuu dhabuutu rakkoo kanaaf isa saaxilee jedhu aadde olaantuun. Kan yaala fayyaa aartist Zarihuun Wadaajoo hordofaa jiran ogeessi dhibee keessoo Dr. Laggasaa Alamaayyoo Zarihuun dhibee sombaaf kalee akka dhukkubsate himanii yaaliin barbaachisu kennamaa fi akka jiru eeran. Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaase.
Haati warraa aartist Zarihuun Wadaajoo aadde olaantuu gammachuu aartist Zarihuun erga fayyaa dhabee bubbuleeraa jedhu. Torbeen dura dhukkubni dhiyeenya isa qabeetti hammaannaan yaalaaf gara hospitaalaa geessanii amma yaala irra jiraachuu sagalee Ameerikaatti himan.
Dhibeen isaa kan tureedha. Gaafa yeroo wayyaaneen jiru san mana hidhaa keessatti fa'aa kan miidhameedha. Achirraa dhiigatu keessatti itite maal ta'ee san keessaa baasnee utuma jennuu xiqqoo wayyaa'e osuma yaalamaa jiru boodarra immoo baay'ee na'ee gaafa caaluun du'e san boodarra lafarraan kaane eegas boodatti cimaatti cimaatuma dhufee qorras hin danda'u akka nerviitis ni dhukkubaa waanuma hundaatu qaama isaa keessa dhukkubaanii aaraa ifitti aaraa utuma jiru amma nu harkatti laafee hospitaala seensisne jechuudha.
Hagamta erga gara hospitaala kanaa dhufeetti dhukkubni irra jiru kunoo hagam irra ture?
Amma dhukkubni irra jiru walumaa galatti turaadha garuu amma inni somba rukute kuni amma egaa hospitaala seenaa torban tokko akkas dhukkubee manatti qorra sodaatee qorra baay'ee jibbaa achirraa Adaamaa fidee utuma Adaamaa tatta'ee jirutti asitti dhukkubee baay'ee dhukkubee gaafa hospitaala seensisnu somba isaatis xiqqoo qorri tuqee kaleen isaatis xiqqoo miidhamtee jirti onni irratti illee xiqqoo rakkoo jira. Jaanii ammaan tana doktoroonni haalaan yaalii godhaafi jiru amma akka gaafa seenarra haalaan jijjiirama qaba gaa bareedaadha. Humaan jiru ammaan tana gaariidha gaayoo rabbi jee. Haala yaalaa'ee argachaa jira sirriitti argachaa jira hanga ammaatti bareedaadha rabbi wajjin baay'ee argachaa jira amma.
Aadde olaantuun aartist Zarihuun dhukkuba inni dhiyeenya dhukkubsataa jiru akkanaan ibsu.
Dhukkubni inni qaama isaa keessaa qabu qorra jibbaa akka narvii wayiitti isa godha. Akka narvii godhaa mana yaalallee geessineetiin duwida isaa kanarraa indagana ammoo as wannaa isaa kana gubbaas duwida kana gubbarraayis dhiigarraa baasan dhiiga itite jechuudha. Cinaacha isaarraayis miilarraayis dhiiga itite kan duraan rukuttaa san irraa baasanii utuma sanii yaalamu qorra jibba bakka qorra utuma jibbuu narvii akka narvii isa godha. Akka narvitti dhukkubaa waanuma hunda isaa dhukkubaa numa laalchisnaa amaga humna kenya utanan fira hospital finne chuda hospital chise mergo hospital chise yali argacha jira bareet
innikan kana adawlantun irde devindu betan wahida kesetti midda artist zariun irtti dakqaba tureti
tu rukutta sanema khani ga ero san oifate ture manaya ala hindaine narukunne sinjama mana hidatti gafa namnilian sirukutani akam sigodan gafa jai narukunne ja nido samati ledo isaye chudo analle mana hada barati nado isanarukunne ja akamiti dirti wanni dirti rukutte akamiti mataja akamiti ni madda qanyi da dirti ni matwan dini namarukute ni matani ada jutti irature amman tanage gudda kana sadarka kana kange is yana wajji nergolitti dufne gara wogaji demi filamati santuras ga hidamatu maturenni erga na wajjolitti dufne mo tasuma taka gafto koni du gafla mani hidu guya to kolleni hidu mana dun fatilleni hidu rukutani ero to kofa sitti kinfe ka jamu to korukute igarra ya se mata kana rajechuda ee matan suri sama baye dukuba sarra huno kalal tetti ini sa di gatas kesetti di tejra gafa aru lole titti khaje chuda baye hidama ola guyu hidama ola hero hunda ma kalaiti hidama malti hidama gafa chiba umo yala miyo jennen yala mu ani malif yala mne daga namo debi ani ummata kan kotiratti bua baata un imbarbadu gafa guyan ke yage enin dua ngasetti mo falmi ummata kan kotiratti ful fufa male ummata kan ko gaddisi su himbarbadu yada juuni dukumni kun irra ture gara wagga me qara ture jechuda amman tana ga qamni saatis gafa daddaba dufu gafa umrinis gafa deema dufu itti cime jechuda
Dr. Leggese Alamayyo ogeessa dhibee keesso haala fayyaa artist Zariun Wadaajo hordofaa jiranidha jalqaba torbeen durarra amma haalli fayyaa isaa fooyyaa dhufeera jedhu
artistaato Zariun Wadaajo izari saamintu nama yastanyaanaacho simatu yaanabaru betuunita bergit turu annabaram oksijin yasfelligaacho nabara yaatanfaafas chigir getmaacho nabara እና ያንን እርዳታ አድርገናቸዋል አሁን ከሳምንት በኋላ ያሉበት ሁኔታ የተሻለ ነው
አከስጀዱ ዶክተር ለገሰን አርቲስት ዘሪውን ወዳጆ ተርበነራ ገረነ ዱፌ የሮሰና ሐልፈያ ኢሳ ሶዳችሳ ቱሬ አርጋኑ ፍራኮን ዋንሰቁና ማቱሬፊ ሰነገርጋሩ ቀብነ ቱሬ ሰነገርጋሪኒ አምሐልን ረጅሩ ፎያ ዱፌ ትጅራ ጋፈጀል ቀባ ያሊረ ተከላለቲ ዱኩበሶምባ ቆረስ ቀበ ቱሬ ከሱማ ዲቤንደረኞ ሶምባ ኢሰቀበ ቱሬ Sombay sarra di bawang gesef sirna argan susa kampoye su kelenza usijini kenu fikabna turre eni lamata ammo di bekale erra turre tujra sunis di biarra sarra geef kaum sisada dr leggesen gorsa daranyu somba aftaw kenenefi amma fayyani safo yakadu feemani di bekale samudate jiruf ammo ittifufne wantaw irattilala jirra jadu sicha kanan ittifufnan akkaustala bowdandaw yemani hali dukubakale isa garu ammas yale sirri akkay sabarbachisu dubbatan gaba sagale medika galmodawit adama
no walina danay wal malis mal tari wal malis mal tari Ya Rabbi na koti ya tangamacho ya tangamacho unse mabata ko unse viranta twai unse viranta to no koni doko fofo walinya tu fofo walinya tu abba ko babange mari boto kokaru karu anil mitu koti mari anil mitu keti mari vansinge te ho horin singi jiro apa ko mabanki e bata kadare
radio sagale america galgala ke sa sala ma folakka jal qabe hanga sa sadit meter bandi digdami lama yukan kilohertz kuma ko sadif ibatorba jata mission rat meter bandi digdami shan yukan kilohertzii kuma kudha lamaaf afurtamarratti akkasumas meter bandii soddomii tokko yookaan kilohertzii kuma kudha lamaaf dhibba afuriif saddeettamii shanirratti ውጣት አንገጅማታት ቆጵ አፋኖሮሙን ደበርሶ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብሏ አም ሰገንታ አፋን አማራ ትትፉፋ